mimi ni wako na sio vako baby, nimezama kwako nitakupa utakacho. Mimi ni wako na sio vako baby, nimezama kwako nitakupa utakacho. Ni wewe tu ninaye kupenda, hata wakando baby mimi sitampenda. Kipo mazi tabi ume washinda, niko radhi ni kufe na we. Shakupenda kwa moyo yo, wache wapige poyo yo. Melissa my baby yo, imechis na kwa nipa ya love yo. Shakupenda kwa moyo yo, wache wapige poyo yo. Melissa my baby yo, imechis na kwa nipa ya love yo.
Exuso ma shore, mi, yo sui amore. Mi piace to sorriso, tu sei so beautiful. Shakupenda I so ya baby don't stop. You one in a million. Kwenye video propaganda wakibonga baby funga sikio. Ula la mwana mea oga de la fila balo dilo. Tambo ni na mpango wakusaka tu bingo ni toki singo. Kwenye harusi tucheze bango, rafiki na wazasa kujue enjo. Melissa,
Melissa, listen, listen, I'll always be your only. Wache wapige poyo yo. Melissa my baby yo, images na koni paya na poyo. Shakupenda kwa moyo yo, wache wapige poyo yo. Melissa my baby yo, images na koni paya na poyo.
Popping, popping, you keep me just bouncing, bouncing. You set my soul jumping, jumping. Every time when you walking, talking. Popping, popping, you keep me just bouncing, bouncing. You set my soul jumping, jumping. Every time when you're walking, talking.
I say short term, short term, short term, come pom pom. Short term, short term, short term, come pom pom. Shakupenda kwa moyo yo, wache wapige poyo yo. Melissa my baby yo, images na koni paya love yo. Shakupenda kwa moyo yo, wache wapige poyo yo. Melissa my baby yo, images na koni paya.